sasa sana, no sasa sana. Can't take any baby. Kutwale waka obo wange. Nesente netsasanya, netsasanya, netsasanya. Oh, let me give you sweet love, 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 love. Kan kwa ure. Kuba wala balala, oh baby. Kuba mukwano sana, oh sana, oh sana. Ebikuluma niba birumya mutima. Oh mukwano sana, oh sana, oh sana. Ebikuluma niba birumya mutima. Ebirota byo byefuge kobe misana nkuyoya. Sase okulabula abalenzi bwa mukibuga. Yegwe mulungi gwe mbadde nninda. Nalulungi wa mukibuga. Ne sente ze mbadde nsonda. Sizo zonna omukwano ebibuzabuza birumya. Ababuzabuza batugootaanya boogera ebigambo ebiruma bisiraanya. Kuba mukwano osaana, osaana, osaana. Ebikuluma biba birumya mutima. Omukwano osaana, osaana, osaana. Ebikuluma biba birumya mutima. Byoyoya mbirina, mbirina, mbirina. Nze mbirina era bw'obyagala onokya n'embikuwa. Byoyoya mbirina, mbirina, mbirina. Byonna mbirina era bw'oyagala onokya n'embikuwa. Mubongo no sasana, no sasana, no sasana. Mukwano siwa waka nga nina kwetia. Kuba mukwano osaana, osaana, osaana. Ebikuluma biba birumya mutima. Omukwano osaana, osaana, osaana. Ebikuluma biba birumya mutima.
Remember where you got it from. www.djericom.com.